Ayagala mutima gumu kama Buka Wayagala Ayagala mutima gumu kama Buka Wayagala Mukama twagala nyo Nafe tunakumagala nyo Mukama tufako Atwagala Atulisa Atena tunyesa Mukama tufako Atwagala Atulisa Atena tunyesa Uomutima Uomutima Visigado vimulekele Uomutima 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 Visigado vimulekele Ayagala mutima gomu kama Buka Wayagala Ayagala mutima gomu kama Buka Wayagala Okwagalana okwagalize okubeera obumu Byonna biri mu mukama kugambye okwagalana okwagalize okubeera obumu Byonna biri mu kitaffe kugambye okwagalana okwagalize okubeera obumu Byonna biri mu Katonda naye Ayagala mutima gw'omukama Buka Wayagala Ayagala mutima gw'omukama Buka Wayagala Tuwali kirala Tuwali kirala Takwagala Ujako mutima Tuwali kirala Tuwali kirala Takwagala Ujako mutima Okwagalana Okwagaliza Gwe mutima Mukama kwayagala Okwagalana Okwagaliza Gwe mutima Mukama kwayagala Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala
mutima kwayagala
Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala
mutima kwayagala
Ayagala mutima gw'omukama
mutima gw'omukama
Wayagala Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala
mutima gumuwe
Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala
mutima gumuwe
Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala Ayagala mutima gw'omukama
mutima
Wayagala